Vi kan bara fortsätta och vara i Guds närvaro. Tackar dig, Jesus. Vi kommer upp till dig, Jesus. We want to go to the mountain of the Lord. The Lord is inviting us to come and see Him.
Herren, han inviterer oss til å komme og se.
Vi takker deg, Jesus. Lord, we ask that you will give us a heart that will respond to your invitation.
Herre, vi ber at du skal gi oss et hjerte som vil respondere på din invitasjon.
We ask that you would soften our hearts.
Ber at du skal gjøre våre hjerter mjuke.
That you would melt everything that hinders our relationship with you.
At du vil smelte ned alt som hindrer vår relasjon med deg.
Vi takker deg at du adapterte oss for å bli ditt barn, Jesus. Vi takker deg at du har valget oss for å være i din familie. That you were intentional about choosing us.
At det du hadde til hensikt å velge oss.
That you chose us to be your sons and your daughters.
At du valgte oss for å være dine sønner og døtre.
Open our eyes that we may see you.
Åpne våre øyne så vi kan se deg.
Open our eyes.
Åpne våre øyne.
We ask that you would grant us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you.
Ber om at du vil gi oss ånden av visdom og åpenbaring og forståelse av det.
That you would open the eyes of our understanding.
At du vil åpne øynene til vår forståelse.
That we may know you better.
At vi kan kjenne det bedre.
Breathe on us, Jesus.
Så pust på oss, Jesus.
We welcome your Holy Spirit in our midst.
Velkommer deg, Hellige Ånd, i vår midte.
We ask that your word will become flesh among us.
Vi ber at ditt ord skal bli til kjød blant oss.
That it will be alive inside of us.
At det skal bli levende på innsida av oss.
We pray for the living word to come over us.
Ber om at det levende ord skal komme over oss.
That the word that will be spoken today, Lord, will not fall to the ground.
At det ord som blir talt i dag ikke skal falle til bakken.
But in the seeds of our heart, in the soil of our heart.
Men skal komme i jorda i hjertet vårt.
That will bear fruit.
At det vil bære frukt.
Fruit that will last.
Frukt som varer.
Vi takker deg, Jesus. We exalt your name.
Jeg opphøyer ditt navn.
Do what you love to do in our midst.
Gjør det som du elsker å gjøre midt iblant oss.
I pray that you will touch everyone that is in this place this morning.
Ber om at du vil røre ved hvor enkelt som her i dag tidlig.
That we will experience the touch, the fresh touch from the Holy Spirit.
At vi vil erfare det friske berøringen ifra vår Herre.
That longs for an encounter with you.
Som lengta etter et møte med deg.
Det er ofte vanskelig å bare gå inn til ordet, fordi den gangen at Gud gjør noe i våre hjerter når det er bare oss og Gud, så kan noen hjelpe meg. Vær så snill, fordi jeg er ikke vant til å stå på denne her. Hvis det er bra. Ja, jeg Fordi jeg blir bare nære med dere. Det er mitt ønske at jeg blir nære med dere. Gud er Gud. Den som jeg fikk når du delte, Jon, at det er en ting som er veldig vakkert om adopsjon, er at fordi når vi er født, ikke sant, våre foreldre har ikke noe valg. Ok, så det er mitt barn. Men når du er adoptert, that was intentional that you were chosen.
Når du er adoptert, så er det med hensikt at du ble valgt.
Ikke sant? It's like the parents just out of, if you imagine in an orphanage, you know, parents just come there and want to adopt somebody.
Hvis du kan forestille deg et barnehjem, at det bare kommer noen foreldre dit som har lyst til å adoptere noen.
And then suddenly he says, I want you.
Og da sier han, det vil jeg ha.
I mean, all the hundreds, he says, I want you.
Ut av alle de hundre, så sier han, det er det jeg vil ha.
And that's the beauty about being adopted, the spirit of adoption of the Lord over us.
Og det er det som er skjønnheten i å bli adoptert og ånden i dette.
That we are no longer, you know, we don't have to live a distant life from him.
Det at vi ikke trenger å leve et liv på avstand fra ham.
We are no longer an orphan.
Vi er ikke lenger en foreldreløs.
But we are, you know, adopted children of God.
Men vi er adopterte barn av Gud.
So imagine billions of people in the world.
Så tenk på alle de milliarder av mennesker i verden.
And then we are one of those few chosen ones.
Og vi er en av de få utvalgte.
That God, you know, just longs to be with him.
Som Gud bare lengter etter skal være sammen med han.
You know, that is the eternal plan of God.
Det er den evige planen til
Gud. The eternal plan of God is that he will have a companion for his son, Jesus Christ.
Den evige planen til Gud er at han skal ha en kompanjong til Jesus Kristus.
And it is seen in the bridal paradigm.
Og det ser vi i det brudeparadigmet.
The bridal understanding from the scripture from back to back, from cover to cover of the Bible.
Denne brudens forståelse som går ifra den ene permen
til den andre i Bibelen. The eternal plan of God is that he will have a companion worthy of his son.
Planen til Gud er at han skal finne en partner som verdig for hans
son. Imagine that. You know, he gave a label that it's not just a simple companion, but a worthy companion for his son.
Og han ga en merkelapp, ikke bare en partner, men en verdig partner for sin
sønn. Because his son is worthy.
Fordi sønnen hans verdig.
And there is no other companion that would be worthy of his son, but a worthy bride.
Og det finnes ingen annen verdig partner for hans sønn enn en verdig brud.
And that is the mind-blowing and amazing thing about God choosing us.
Og det er det som er så grensesprengende ved at Gud har valgt oss.
Because he knows that we are dust.
For han vet at vi støv.
He knows that we are nobody.
Han vet at vi ingen.
He knows that there is no capacity in us to be following his ways.
For han vet at det finnes ikke kapasitet i oss til å følge hans veier.
And yet God breathed on us.
Likevel så har Gud pustet på oss.
And we became a living being.
Og vi ble et levende vesen.
And became that companion of the Lord in close fellowship with God in the Garden of Eden.
Og vi ble den partneren til Gud i nært fellesskap i Edens hage.
Imagine what is this, you know, I like what David always says in the Psalm chapter 8.
Jeg elsker det som David sier i Salme 8.
He says, what is man that you are mindful of him?
Han sier, hva er menneske at det du bryr deg om han?
The son of man that you care for him.
Et menneskebarn at du
bryr deg om. Who am I, by the way?
Hvem er den bruden?
What is it about me that you care for me deeply, that you would not even give up chasing after me?
Så hva er det med meg som gjør at det du vil ha meg, og at du ikke gir opp å lete etter meg?
And so the Lord just created this secluded place in the Garden of Eden so that he can contain us in that place of fellowship with him.
Så det var derfor at Gud han skapte dette her spesielle stedet i Eden, sånn at vi kunne ha fellesskap med han.
Imagine the God of heaven and earth very secured in the place where he's at.
Bare tenk på denne her brunnen som er i stedet som er satt av satt til side for ham.
What is something on the earth that attracts him that he wants to make his dwelling place among us?
Hva det på jorden som gjør at han har lyst til å ha sitt dvelested her hos oss?
Have you thought about that?
Har du tenkt på det?
There is only one thing in the earth.
Det bare én ting på jorden.
After Eden it was sin.
Etter Eden så var det synd.
It was sin waiting to corrupt Adam there in the garden.
Det var synd som ventet på å korrumpere Adam der I Eden.
And so when Adam fell into sin, it was not surprise to the Lord.
Så når Adam falt I synd, så var ikke det noen overraskelse
for Gud. He knew it.
Han visste det.
He was prepared for it.
Han var forberedt på det.
But then there is so much trust in the heart of God that it says, I want this man to be my companion.
Men det så mye tillit I Guds hjerte at han sier likevel, jeg vil at denne skal være min partner.
He trusts so much in the weakness and in the brokenness of man.
Han stoler så mye på den svakheten og bruttheten I
mennesket. You know, when I think about that, it just blows my mind. It's like, what is that God?
Når jeg tenker på det, så bare det grensesprengende.
If there is one thing that makes him attracted about us,
hvis det en ting som tiltrekker ham,
it is not about your ability,
så det ikke dine evner.
It's not about your credentials,
det ikke hele CV-en din.
It is not about your skills,
det ikke det du kan.
It is about your brokenness,
det handler om din brutthet.
It is your sinfulness,
din synd.
It is our weakness that attracts us to him.
Det vår svakhet som tiltrekker oss til han.
And that's why that makes him God.
Og det det som gjør han til Gud.
And so he wants to pour all of his essence of being God over us.
Det derfor han ønsker å tømme all den essensen av å være Gud over oss.
And that's why in Psalm 139 says, God says, I remember that you are dust.
Og derfor kanskje noen her at Gud sier til deg, jeg husker at du
Because
fortapt.
He knows when he created us, we were just like dust.
Fordi at han vet at når han skapte oss, så var vi som støv.
What do you do with dust?
Hva du gjør med støv?
You just want to move it away and remove it all the time because you don't want dust.
Du vil bare ta det vekk hele tiden, du vil ikke ha støv.
But look at God, look, think about God.
Men tenk på Gud.
What he does with dust is he gathers the dust.
Hva det, han sier om Gud, han samlet støvet.
And breathes on it.
Og pustet på det.
And suddenly he became a living being.
Og plutselig så blir det et levende vesen.
Our value is the value of God's breath over us.
Vår verdi verdien av Guds pust over oss.
Our value is not about what we have accomplished.
Vår verdi handler ikke om det vi har oppnådd.
In Norway, we have this hva gjør du?
I Norge så har vi dette spørsmålet, hva det du gjør?
It's like one of the things, hva heter du? And then after that, it's like, hva gjør du?
Først så spør vi hva du heter, så hva du gjør?
It's like, as you know, my identity of being me is attached to what I do.
Identiteten av å være med, den forbundet med det jeg gjør.
But, you know, Jesus, Isaiah said, our filthy rags, our righteousness or our righteous acts are filthy rags before God.
Men Jesus sier at det vår rettferdighet som skittende fillerier foran Gud.
There is nothing that we can do that will make us more acceptable to God.
Det ingenting vi kan gjøre som gjør oss mer akseptable overfor Gud.
And there is nothing that we cannot do that makes him less attractive to us.
Og det ingenting vi kan gjøre som gjør ham mindre attraktiv for oss.
And so this is amazing ways of God that just brings me closer to him.
Så dette her det fantastiske med Gud som bare får meg nærmere
And that's
ham.
Why I want to pursue that God.
Det derfor jeg har lyst til å bare jage etter Gud.
You know, when you give your love to God, do you know that, you know, sometimes we are so afraid to love.
Fordi at når vi gir vår kjærlighet til Gud, noen ganger så vi veldig redde for å elske.
Because we don't know how much of our love, you know, will not be rejected or will not be, you know, that how much of our love will we're just afraid that we are going to be loved and then be rejected after all in the end.
For det vi redd for at vi skal elske og likevel bli avvist til slutt.
So we are a little bit more reserved.
Så derfor blir vi reservert.
We try to set boundaries.
Vi prøver å sette grenser.
This is only how far I can love you.
Dette er så langt jeg kan elske deg.
This is only how far I can make myself vulnerable to you.
Dette er så langt jeg kan gjøre meg selv sårbar overfor deg.
So we build a wall around us.
Så vi bygger en mur rundt oss.
Because we are afraid.
For vi redde.
We are afraid to be rejected.
Vi redde for å bli avvist.
But you know what? It is only in giving our love to Jesus.
Men det bare når vi gir vår kjærlighet til Jesus.
That you will not be hurt in that love.
At du ikke kommer til å bli såret I den kjærligheten.
You know, because there in love there is nothing that brings you, you know, rejection when you give it to the Lord, the one who loves you in the first place.
For I kjærligheten så det ingenting som vil avvise det når du gir din kjærlighet til Jesus som elsker deg I utgangspunktet.
And so God before He created, you know, the world.
Så Gud før han skapte verden.
In Ephesians chapter 1 verse 4.
I Efesierne kapittel 1 vers 4.
He says before the foundation of the world.
Så sier han at før utgangspunktet til verden.
In love he predestined us.
I kjærlighet så forutbestemte han oss.
In love he chose us.
I kjærlighet så valgte han oss.
And you know, that is very bridal paradigm.
Og det et veldig sånn brudelignende
Because in the Jewish custom.
For I den jødiske skikken.
It is the father who chooses the bride for the son.
Så det faren som velger bruden til sønnen.
And when he chooses the bride for his son,
og når han velger bruden for sønnen,
the next step is that the father talks to the son.
Så det neste steg at faren snakker med sønnen.
And says what kind of bride that he has chosen for his son.
Og snakker om hvilken brud han har valgt for sin sønn.
And the third step.
Og tredje steget.
After he talks to the son, the kind of bride that he has chosen for him.
Etter han har fortalt sønnen hvilken brud han har valgt.
The next thing is that they will go to the bride.
Så går de til bruden.
And make a proposal to the bride.
Og frir til bruden.
And that is the essence of actually in Genesis chapter 2 verses 22 and 24.
Og det essensen I første Mosebok kapittel 2 vers 20-22.
That Adam he says leave his father and mother.
Så det står at Adam han forlot sin far og sin mor.
And Jesus being the second Adam.
Og Jesus som den andre Adam.
He also left his father.
Han forlot også sin far.
And came here on earth.
Og kom ned til jorda.
And then he is choosing us to be his bride.
Och så väljer han oss till att vara sin brud.
That when Jesus died on the cross.
Så när Jesus döde på korset.
It was not his knees that were broken.
Så var det inte knäde hans var brutt.
But it was his spear's side that was broken.
Men det var detta här spydet I sidan som var brutt.
And that the blood came out of that.
Och blodet som kom ut därifrån.
Do you see the parallelism of Adam?
Ser du den det parallelle här till Adam?
In Eden.
I Eden.
When he said this is now bone of my bones.
När han då sa att detta här är ben av mina ben.
And flesh of my flesh.
Och kött av mitt kött.
And Adam became the compatible and the suitable helper for Adam. Or Eve became a compatible companion.
Och så blev Eva en skicket brud för Adam.
And so Jesus being the second Adam.
Och när Jesus då den andra Adam.
Had the same thing.
Han hade det samma.
And then in the Jewish wedding, you know, they give the wine.
Och I det judiska bröllopet så ger de vin.
And in that wine, he is asking the bride if he will receive it or not.
Och genom den vinen så frågar han bruden om hon vill motta den eller inte.
And by taking that wine,
och vi har ta den vinen
in front of the public,
föran alla andra.
The bride is saying, I am receiving your proposal.
Så sier bruden at jeg tar imot ditt frieri.
And that's why Jesus before he went to the cross.
Og det derfor at Jesus før han gikk mot
korset. That was the same thing that he did.
Det var det samme han gjorde.
He said this is now new covenant of my blood.
Dette nå den nye pakt I mitt blod.
Will you accept me? Will you drink my cup?
Vill du acceptera mig? Vill du dricka mitt kopp?
Will you receive my proposal?
Vill du ta emot mitt frieri?
To be your eternal companion.
Och vara din min evige partner.
And you know I and the reason why he died such a death
och grund till att han döde en sån död
because that is the only way that Jesus the Father and the Holy Spirit
den enaste måten som Jesus Fadern den Helige Ånd
can communicate to the bride
kan kommunicera till bruden
of her worth
om hennes verdi.
Of her value.
Hennes verdi.
The bridal price, you know, we were just, I think we were just watching this sex, you know, like this sex, you know, this what is this? The sixth stag. Una, you know, like in the world, you know that a series in NRK.
En serie
på
NRK.
What is the title of that?
Som heter.
Yeah, six level of separation.
Seks nivåer av skilse.
And just last weekend, you know, we were talking about this a country. I think it was in South Africa.
Og forrige helg så snakket vi om dette landet I Sør-Afrika.
That the husband was asking for he had to pay the price of the bride.
Der mannen måtte betale en brudepris.
And so he says, and then he has three girls as her daughter.
Så han hadde da tre jenter som var døtrene hans.
And then he said that I want 12 cows for my daughter.
Och då sa han, jag vill ha 12 kuer för min
dotter. Before datter. They can marry my daughter, I want 12 cow.
För någon kan gifta sig med min dotter så vill jag ha 12 kuer.
And you know, Jesus when he died, that was the ultimate price that he had to pay.
Och när Jesus döde så var det den ändelige prisen som han måste betala.
Because the price he paid speaks of the value of the bride.
För den prisen han betalade, det talar om värdien till bruden.
That is the dignity also of the bridegroom who's paying the bridal price.
Det är värdien också till brudgummen som betalar brudprisen.
And it is the dignity of the bride that being bought in such a price.
Och det är värdigheten till bruden som blir köpt för en sån pris.
And so this is the whole paradigm that God is bringing us into such a relationship.
Och det är det hela det paradigmet som Gud bringer oss in I ett sånt relation.
And that's why it makes sense when God speaks in Matthew 22.
Och det är därför det ger mening när Jesus pratar om I Matteus 22.
Because this is his invitation.
För detta är hans invitation.
The parable of the wedding feasts.
Då är det liknelsen om bröllopet.
And it says there, and Jesus answered and spoke to them again by parables and said, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son.
Jesus tog till orda att tala till dig I ligningar. Han sa, himmelriket är att likna med en konge som gjorde bröllop för son sin.
And sent out his servants to call those who were invited to the wedding.
Han sendte tjenerne sine ut för att kalla de inbedne till bröllopet.
And they were not willing to come.
Men de ville inte komma.
Again he sent out other servants.
Då sendte han andre tjenere ut.
Saying, tell those who are invited.
Och sa, säg till de innbedne.
See, I have prepared my dinner.
Så, jag har ställt I stand måltidet mitt.
My oxen and fatted cattle are killed and all things are ready. Come to the wedding.
Oxarna och gjöfe är slakta och allt är färdigt. Kom till bröllopet.
But then he says, but they made light of it.
Men så står det, de brydde sig inte om det.
And went their ways, one to his own farm,
og gikk sin veg, en til åkeren sin,
another to his own business,
og en til handelen sin.
You know, God is always longing for that fellowship with us.
Gud, han lengter alltid etter dette fellesskapet med oss.
We are made to be in that permanent encounter with the living God.
Vi skapt for å være I dette permanente møte med den levende Gud.
There is this restlessness in God's heart.
Det är den här rastlösheten I Guds hjärta.
That unless that we become near to him.
Att utan att vi kommer nära till han.
He will not stop chasing us.
Så kommer inte han till att sluta och efterjaga oss.
He will not stop looking for us.
Han vill inte sluta och se efter oss.
He will not stop inviting us.
Han vill inte sluta och invitera oss.
He will not stop wooing us.
Han vill inte sluta och kalle på oss.
He will not stop summoning us.
Eller och ja, det samma ordet på en annan måte.
So it's like the Lord, there is, you know, that Gud är orolig.
Gud är orolig.
Until he finds you.
Fram till han finner dig.
Until you say yes to him.
Fram till du säger ja till han.
Until you respond to his invitation.
Fram till du säger ja till hans invitation.
Because that's what we are made of.
For det är det vi är lagade för.
That we will be that eternal companion having a permanent encounter with God.
Och vara den evige kompanjongen som ska ha ett evigt möte med Gud.
And you will see that through the scripture.
Och det vill ni se genom hela skriften.
After Adam was cast out of that Eden.
Efter att Adam var kastad ut av Eden.
The next thing that God wanted was a tabernacle.
Så vad det nästa Gud vill ha var ett tabernakel.
He wanted to, you know, there is a holy of holies in the tabernacle.
Det är allra heligaste I tabernaklet.
God wants to encounter his people in that place of holy.
Gud vill möta oss på det I det allra heligaste stället.
And when there was no more tabernacle,
och när det inte var något mer tabernakel.
Again, God wanted to meet up with his people, he made a temple.
Så ville likväl Gud möta med folk sitt och han lagde ett tempel.
And then after that, the whole thing of Old Testament.
Och efter allt det I det gamla testamentet.
In 1 Corinthians chapter 6.
I första Korinthierbrevet kapitel 6.
We are the temple of God.
Står det att vi är templet till Gud.
It's like he's never satisfied that he keeps a distance away from us.
Det är sånt att han aldrig blir tillfreds att han håller sig på avstånd.
I don't know if that kind of affects you.
Vet inte om det påverkar dig.
Because what is this God that he always wants me?
Vad är det med Gud som alltid vill ha mig?
Imagine that he is restless because he is more restless that we are distant from him than we are restless that we are distant from him.
För att Gud han är mer rastlös över att vi är på avstånd än det vi är för att vi är på avstånd.
Because we live business as usual.
För att vi håller på med business som vanligt.
Sometimes we manage to be not having a fellowship with the Lord for a month, for a week, for a year.
För att vi kan klara oss utan att ha fellesskap med Gud på en månad, en vecka, ett år.
That's why God is running after us.
Det därför Gud han är på.
Many of us, you know, are either we have been a prodigal for many years.
Någon av oss har varit på avstånd I många år.
Or we are still probably prodigal until today.
Och kanske är det fortsatt fram till idag.
And God keeps on inviting us.
Och Gud han fortsätter att invitera oss.
To encounter him.
För att möta han.
Why?
Varför det?
Because not just that we are called to be in a permanent encounter with God.
Det är för att vi kallar till att vara I ett permanent möte med Gud.
But also because we are lost without it.
Men också för att vi är förtappt utan det.
We are lost. We cannot manage it on our own without an encounter with God.
Man kan inte klara oss utan ett möte med Gud.
So every one of us.
Så alla oss.
Need to realize our desperate need for such encounter.
Treng att erkänna vårt desperata behov för ett sånt möte.
Because we are completely lost without it.
För vi är fullständigt förtappt utan det.
We have no hope and we have no future without that encounter.
Man har inte någon hopp eller någon framtid utan det mötet.
And maybe you're thinking, yeah, but those that we know in the Bible that encountered God are those like top level individuals.
De som man känner I Bibeln som mötte Gud, de var sån toppnivå folk.
But it's interesting that Jacob, you know, was one of those that had strong encounters with the Lord.
Det är intressant att Jakob var en av de som hade nära möten med Gud.
And it became strong because of the situation where he was at.
Och det blev väldigt starkt för på grund av situationen han var I.
You know Jacob?
Du vet Jakob?
Yeah, he's called the deceiver.
Han blev kallad den förrädaren.
In Genesis 25.
I första Mosebok 25.
He took advantage of his brother Esau.
Så tog han han drog fördel av sin
in his weakness.
Esau, I hans svaghet.
And then another instance of him deceiving was his father.
Och en annan gång som han bedrog någon, det var faren hans.
When he disguised to be Esau when he was not actually Esau.
När han förklädde sig som Esau själv om han inte var det.
So he deceived not just his brother.
Så han bedrog inte bara sin bror.
And also but also his father.
Men också faren sin.
In fact even Isaac described him as a deceiver.
Till och med Isak beskriver han som en bedrager.
When Esau was saying bless me.
När Esau sa välsign mig, välsign mig.
And then Isaac said no your brother your brother deceive me.
Så sa Isak, nei, jeg kan ikke det, for din bror har bedratt meg.
And then Esau said also that, yeah, he also deceived me twice.
Og Esau sa også at, ja, han bedro meg også to ganger.
There are many episodes in the life of Jacob that he was a deceiver.
Det mange episoder I livet til Jakob som viser at han var en bedrager.
And he was also being deceived.
Og han ble også bedratt selv.
And it was through Laban, the father of Rachel and Leah.
Og det var gjennom faren til Rakel og Lea.
And because you know the story that he wanted Rachel to be his wife.
Du husker den historien at han ville ha Rakel som kone.
But Laban gave him Leah instead of Rachel.
Men Laban ga han Lea I stedet for Rakel.
So he kind of saw he reaped what he saw.
Så han høstet det han sådde.
So it is but before that,
men før det,
when he had to flee for his life because Esau wanted to kill him.
När han måtte flykte för sitt liv fordi Esau ville drepe han.
That was the first encounter of Jacob in his life.
Det var det første møte Jakob fikk I sitt liv.
When he was at Bethel.
Da han var ved Bethel.
In Genesis 28:10-22.
I første Mosebok kapittel 28.
10-22. And then he says there, verse 12, he says, then he dreamt, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven, and there the angels of God were ascending and descending on it.
Skal vi se. Det var nummer...
Genesis 28:12.
12, ja. Da hadde han en drøm, så en stige var reist opp på jorda, og toppen nådde til himmelen, og så Guds engler steig opp og steig ned I stigen.
Yeah, he needed that kind of encounter.
Han trengte dette møte.
Because in Genesis 27, verse 20.
For I første Mosebok 27, vers 20.
Jacob didn't have a personal encounter with God yet.
Så hadde ikke Jakob hatt et personlig møte med Gud enda.
When he addressed his father and saying, because the Lord your God brought it to me.
For da han sa til far sin, det var Gud som sendte dette rett mot meg. Din Gud som sendte mot meg.
Yeah, it was at the time when Isaac was saying, when Isaac, how is it that you have found it so quickly, my son?
Da du I vers
20.
Hvordan kunne du finne så snart, sånn min?
And then he said, because the Lord your God brought it to me.
Og han svarte, fordi Herren din Gud sendte det rett mot meg.
You see that he used the word your God.
Du ser at han bruker ordet din Gud.
Because it's still not his God.
For det fortsatt ikke hans Gud.
But in Genesis 28,
men I første Mosebok,
after 28, he had that encounter with the living God,
etter at han hadde hatt det møte med den levende Gud,
in a dream,
I en drøm,
he was desperate, you know, imagine Jacob fleeing for his life.
Så var han desperat, for han så for seg Jakob fly for sitt liv.
And there was this independence on Jacob.
Og det var denne her uavhengigheten til Jakob.
That, you know, my father Isaac, he had his God, but I don't have a God.
Min far Isak, han hadde en Gud, men jeg har ingen Gud.
Because he had not encountered God himself.
For han hadde ikke møtt Gud selv.
And so when he had that encounter with God,
så når han fikk dette møte med Gud,
and the Lord revealed himself to him,
og når Herren åpenbarte seg selv for han,
in a dream,
I en drøm,
and sometimes how God chases us,
og noen ganger da hvordan Gud etterjager oss,
when we cannot encounter him in being awake,
når vi ikke kan møte han mens vi våkne,
encounters us and chases us even in our dreams.
Så kan han til og med etterjage oss I våre drømmer.
In our sleep and in being awake, God chases us.
Enten vi sover eller vi våkner, så etterjager Gud oss.
That's how persistent God is in chasing after us.
Det så utholdende han I å etterjage oss.
And then, behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac, the land on which you lie, I will give to you and your descendants.
Og I vers
13.
28.
Yeah.
Og så Herren sto over stigen og sa, Jeg Herren Gud åt Abraham, far din, og Gud åt Isak. Det landet du nå eier, vil jeg gi deg og et av de.
You know, God encountered Jacob not in his best state.
Gud, han møtte Jakob ikke I sin beste tilstand.
But in his most desperate state.
Men I hans mest desperate tilstand.
You know, you imagine Jacob being a cunning and scheming guy.
Du kan tenke på Jakob som en veldig slu type.
Who, a guy who takes advantage of other people's weaknesses.
En fyr som tar fordel til andres svakheter.
When you are the one who becomes a victim of such a type of people,
når du den som blir offer for en sånt menneske,
it will be natural for us to describe that kind of people to be evil.
Så det naturlig for oss å kalle sånne mennesker onde.
So that is where Jacob was.
Så det der Jakob var.
When God encountered him.
Når Gud møtte han.
And that became made him a candidate for God's encounter.
Og Gud gjorde han til en kandidat for dette møtet.
And the Lord revealed himself to him and there was an open heaven over him.
Og Gud åpenbarte seg for han og det ble en åpen himmel over han.
And then the Lord in that encounter made such promises to him.
Og så Gud I det møtet så gjorde han løfter til han.
There were three kinds of promises that God gave him in verse 14.
Det tre typer løfter som han gir I vers 14.
There is a promise of multiplication.
Det et løfte om å bli mange.
There's a promise of expansion.
Og om utvidelse.
There's a promise of influence and greatness.
Og et løfte om påvirkningskraft og storhet.
And then in verse 15, there is a promise of divine presence.
Og I vers 15 så det et løfte om guddommelig nærvær.
And then another is the promise of restoration.
Og så det også et løfte om gjenopprettelse.
And then God promised again that I will not leave you until I have done what I have spoken to you.
Og så lover jeg igjen Gud at det kommer ikke til å forlate det før jeg har gjort det som jeg har talt til det.
Imagine there is this God who sees Jacob.
Så tenk på det at det denne Gud som ser Jakob.
In his worst state.
I hans verste tilstand.
And yet there is a God who's saying, I'm giving you this promise.
Og likevel så det Gud som sier, jeg gir deg dette løftet.
Isn't that something that should have not qualified Jacob for a promise?
Ikke dette noe som burde ha diskvalifisert Jakob for et sånt løfte?
Because of his evilness?
På grunn av hans ondskap?
Don't you feel like oftentimes I'm not worthy of any a promise that God can give me?
Føler ikke du også noen ganger at det ikke verdig av noe løfte som Gud kan gi meg?
Because you realize how weak you are.
Fordi at vi vet hvor svake vi
And how far you are from the Lord.
Og hvor langt vekk du fra Gud.
And yet God says, I am giving you my promise.
Likevel sier Gud, jeg gir deg mitt løfte.
I am giving you myself.
Jeg gir deg meg selv.
I'm giving you my word.
Jeg gir deg mitt ord.
I'm giving you my presence.
Jeg gir deg mitt nærvær.
And so if you are in that place of you feel like there's nothing left in you.
Så hvis du på det stedet at du føler at det ikke noe igjen I deg.
And you even feel that there is no capacity in you to actually even reach God to encounter him.
Og hvis du til og med føler at det ikke noen kapasitet I det til å strekke deg til Gud og møte han.
Right where you are.
Akkurat der du
He wants to encounter you.
Så vil han møte deg.
He will encounter you.
Han vil møte deg.
No matter how far you may have gone.
Samme hvor langt du har gått vekk.
God will meet you where you are at.
Så vil Gud møte deg der du
And that impacted Jacob so much.
Og det påvirket Jakob så mye.
That after that he made a response to the Lord.
At etterpå det så ga han en respons til Gud.
He had an encounter of the reality of God who exists.
Han hadde et møte der han skjønte at Gud eksisterer.
This time that God is not just the God of his father.
Alltså det han skönt att Gud är inte bara hans fars gud.
This time it is his own God.
Nå det hans gud.
He became a believer of the God of Israel.
Han blev en troende I förhåll till
the God of Abraham and Isaac.
Israels gud och Abraham och Isaks gud.
So now it became God became his personal God.
Så nå blir Gud hans personliga gud.
And then out of that he had to He started to have the fear of God in his life.
Og ut av det så kom frykten for Gud I hans liv.
In verse 17 he says,
I vers 17,
How awesome is this place? And he was afraid and said, How awesome is this place?
Han ble gripen av åtte eller redsel og sa,
This is none other than the house of God and this is the gate of heaven.
Hvor skremmende ikke denne staden? Her sannelig Guds hus, her porten til himmelen.
And he called the name of that place, verse 19, and he called that place Bethel, but the name of that city had been loosed previously.
I vers 19 han ga staden navnet Betel før hette byen Luz.
The word Luz is you know, the former name of Bethel was the place of separation.
Det tidligere navnet til Betel var stedet av adskillelse.
But then at the time, because of that encounter, Bethel became the place of encountering God, the house of God.
Men på grunn av dette møtet så ble dette her et møtested, et Guds hus.
And in that encounter, Jacob had made a promise back to the Lord.
Og på grunn av det møtet så hadde Jakob fått et løfte tilbake til Gud.
Verse 20, he says, then Jacob made a vow saying, if God will be with me and keep me in this way that I'm going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God.
Og Jakob ga en lovnad og sa, vers 20, dersom Gud vil være med meg og verne meg på denne færa mi, og vil gi meg brød å ete og kle og kle med meg, og kjem at jeg at ende til farshuset mitt i fred, så skal Herren være min Gud.
And then he says, I will give surely a tenth of a tenth to you, you know, like the Lord is, he's going to give everything that he has to the Lord.
Og da sier han at det vil gi en tiende til det, han vil gi alt det han har til Gud.
So it is important for us to encounter the Lord.
Så det er viktig for oss å få et møte med Gud.
Because it becomes a covenant with him.
For det blir en pakt med han.
When we experience how unworthy we are of God's love,
når vi erfarer hvor uverdige vi av hans kjærlighet,
we respond in love to God.
Så responderer vi med kjærlighet.
Because we cannot love to God without an encounter with the love of God.
Fordi at vi kan ikke elske Gud uten at vi har fått et møte med han.
God needs to be real in our lives.
Gud, han må være ekte i våre liv.
God needs to be a reality in us.
Han må være en virkelighet i oss.
And then another time that Jacob encountered the Lord.
Og en annen gang som Jakob møtte Gud.
Was in Genesis 31:11-13.
Var i Første Mosebok 31:11-13.
And that was again the second time he was running for his life from Jacob, from Laban.
Og det var andre gang han løp for sitt liv ifra Laban.
Yeah, and then the angel of God spoke to me in a dream saying, Jacob, and I said, here I am. And he said, lift your eyes now and see all the rams which sleep on the flocks are streaked, speckled, and gray-spotted, for I have seen all that Laban is doing for you. I am the God of Bethel, where you anointed the pillar and where you made a vow to me. Now arise, get out of this land and return to the land of your family.
Guds engel sa til meg i drømmen, Jakob, og jeg svarer, ja, her er jeg. Da sa han, lyft nå augene dine og se. Alle bukkene som parer seg med småfere, fe er stripete, flekkete og prikkete, for jeg har sett hva Laban gjør mot deg. Jeg er den Gud som møtte deg i Betel, der du salva en minnestein og der du gav meg en lovnad. Bryt opp nå, drag ut fra dette landet og far at ende til heimlandet ditt.
Yeah, so this time he was being encountered by the Lord in the place that he is the one who was being deceived.
Så denne gangen så blir han møtt på det stedet der han selv var blitt sviktet.
It was in his place of his need, great need for det, God's salvation.
Det var et sted der han var veldig i behov av Guds frelse.
From the situation where he's at.
Utifra den situasjonen som han var i.
And then in the third encounter that Jacob had is in Genesis 32.
Og det tredje møtet som Jakob har i kapittel 32.
Which is one of the most common encounters of Jacob that we know of.
Som et av de mest kjente møtene som vi kjenner til Jakob hadde.
It is Genesis 32:22-32.
I kapittel 32, 22.
32:22-32.
Til 32, ja.
Mm. And so this is the third encounter that Jacob had with the Lord.
Så dette er det tredje møtet som Jakob hadde med Herren.
And in this kind of encounter,
og i denne typen møte,
it was an encounter to change his identity from Jacob to Israel.
Så var det et møte for at han skulle få endret identiteten sin fra Jakob til Israel.
If you notice that Jacob was living in that permanent encounter with God.
Hvis du legger merke til at det Jakob levde i dette permanente møtet med Gud.
He was in his a constant situation in his life that he knows that there is no way out of that situation unless God encounters him.
Han var et sånt sted der, i livet sitt der han visste at det var ingen vei ut av der han var uten at Gud kunne møte han.
But this time he was when he was encountering the Lord, he did not just want that kind of deliverance for himself, or, you know, like trying to save his life. He just didn't need that salvation for his life in this encounter.
Men i dette møtet så var det ikke det at han trengte frelse for sitt liv.
He had a deeper longing of that kind of encounter that he had with the Lord.
Han hadde en djupere lengsel etter den type møte som han fikk med Gud.
In verse 29, he says, "Tell me your name, I pray." And he said, "Why is it that you seek about my name?"
I vers 29 så står det, da sa Jakob, "Jeg ber deg, si meg navnet ditt."
Jacob was growing in that encounter with God.
Jakob han vokste I dette møte med Gud.
In that experience that he has in walking with God.
I den erfaringen han hadde med å gå med Gud.
That he says that he realized that this encounter is not just about me.
Så står det at det han skjønte at dette møtet ikke bare gjelder meg.
This encounter is about you.
Det dreier seg om deg.
So tell me your name.
Så derfor så må du fortelle meg navnet ditt.
That was what Jacob was asking God. Tell me your name.
Det var det Jakob spurte Gud.
Who are you?
Fortell meg navnet. Hvem du?
Who are you really that I need to know?
Hvem du egentlig? Jeg må vite det.
So there was this pressing into that lifestyle of encountering God indeed.
Så det her presset han inn I den livsstilen med å kjenne Gud.
He wanted a deeper encounter with God.
Han ville ha et nærmere møte med Gud.
There was a hunger that was being stirred in the heart of Jacob that he wants to know who God is.
Det var en hunger som var rørt opp I Jakobs hjerte. Han ville vite hvem Gud var.
He began to seek the face of God, not just the hands of God.
Han begynte å søke Guds ansikt, ikke bare hans hender.
He says, "Tell me your name."
Det står, "Fortell meg ditt navn."
And it is in that encounter that God says, "You are no longer Jacob."
Og det det møtet at Gud sier at du ikke
you are now
Jakob.
Israel.
Nå du Israel.
And that was the time when God changed in that encounter. God changed his identity completely.
Og det det møtet at det, Gud forandrer hans identitet fullstendig.
And so many of us, or all of us, need that place of encounter that we will change in our identity.
Så vi trenger alle dette møtet der vi kan forandre vår identitet.
And I'm sure that all of us here perhaps already have identity that we are children of God.
Jeg tror alle her har den identiteten at vi Guds barn.
But sometimes something in us tells us that there is still this need for validation.
Men likevel det noe I oss som har det behovet for å bli verdsatt eller validert.
That we often attach our identity and our value to the things that we do.
At vi ofte så forbinder med vår identitet og verdi med ting vi gjør.
We attach our value and identity to the things we possess.
Vi legger identiteten og verdien I de tingene vi eier.
To the things that we achieve and accomplish in life.
Og de tingene som vi oppnår I livet.
We attach our value and identity to our positions.
Og vi legger vår verdi og identitet I, det, I våre posisjoner.
We attach our value to the things, you know, to the relationships that we have.
Og til de relasjonene som vi har.
But we need an encounter where our identity will only be on the Lord.
Men vi trenger en identitet eller der identiteten bare ligger på Gud.
You know, I have turned 12 years in my life. I have turned 12 years in my life.
Jeg har blitt 12 år I livet mitt.
Where I have not initiated any ministry.
Der jeg ikke har satt I gang noe som helst slags tjeneste.
And as a pioneer, has a pioneer calling.
Når jeg da har et pionerkall.
It is a struggle and it is difficult not to initiate anything.
Så det en kamp og det vanskelig å ikke skulle sette I gang noe.
Because I'm used to doing something.
For jeg er vant til å gjøre noe.
You know, I am in the place where, you know, God often gives me ideas of what to do.
Et sånn at jeg, Gud gir meg ofte ting eller ideer om hva jeg skal gjøre.
But from 2007,
Men fra 2007,
the Lord started to bring me to a place of wilderness.
Så brakte Gud meg ut I ørkenen.
That suddenly there was just a shift that there was no action that was taking place.
Plutselig så var det bare et skifte, det var ingen hendelser som skjedde.
And even if I want to, God would just stop me and say, "Don't do that."
Og selv om jeg hadde lyst, så kunne Gud stoppe meg og si, ikke gjør det.
Even though what I was thinking to do was something legitimate for the kingdom of God.
Jeg tenkte å gjøre var noe veldig fornuftig I Guds rike.
And then 3 years later, I that I started in that place of wilderness.
Och 3 år efter började jag gå I öknen.
God brought me to Norway.
Så tog Gud mig till Norge.
And even more, it intensified that level of feeling not good enough.
Och det intensifierade ända mer den känslan att inte känna sig god nog.
And that I often said to my husband.
Och då sa jag ofta till mannen min.
I felt like I lost my sense of purpose in life.
Jag kände att jag miste min känsla av hensikt I livet.
I lost my sense of, you know, a sense of value.
En känsla av värde.
Because I stopped doing things.
För att jag hade slutat göra ting.
And so I always said to him, I lost also my joy.
Så då sa jag ofta till honom att jag till och med miste glädjen.
And it was difficult for me to experience feeling the loss of joy.
Och det var vanskligt för mig att känna på detta tap av glädje.
Because I used to wake up in the morning.
För jag brukade att vakna om morgonen.
So excited about life.
Så upprymt över livet.
I know where I'm going 10 years from now.
Jag visste hur det skulle 10 år framåt.
I can see the future that God has laid for me.
Jag kan se den framtid som Gud har lagt ut fram.
And when I focus on that.
Och när jag fokuserade på det.
I act upon it.
Så handlar jag på det.
And that gives me life.
Och det gav mig liv.
That gives me joy.
Ger mig glädje.
And so I always says, but when I came to Norway.
Men så jag säger alltid när jag kom till Norge.
I felt I lost everything.
Följde som jag miste allt.
I lost my sense. You know, I'm someone who knows with deep conviction what God has called me to do.
Jag är någon som vet med djup överbevisning vad Gud har kallat mig till.
And so I was in that place of just really not even feeling that somebody is interested to get to know me.
Så jag var ett ställe där jag följde inte en gång att någon var intresserad att bli
känd. I am a stranger in Norway.
Jag var en främmande I Norge.
Nobody knows where I came from.
Ingen visste var jag kom från.
Nobody knows my value.
Ingen kände min värde.
Nobody knows what I have accomplished.
Ingen visste vad jag hade uppnått.
Nobody knows my sense of importance to the people around me in my country.
Ingen som visste hur viktig jag var för folk runt mig I
so mitt
land.
So suddenly I was nobody.
Plötsligt var jag ingen.
And in this place that was so difficult.
Och I detta ställe som var så vanskligt.
I was just wanting to die.
Så hade jag bara lust att dö.
The spirit, you know, that I just, if there is no value for me, what is the purpose of life?
Hvis det ikke noen verdi for meg, hva vitsen med livet?
And so I went through that so deep in the valley.
Så jeg gikk så langt ned I dalen.
And so one evening,
så en kveld,
my husband and I were praying.
Så ba jeg og min mann.
And then suddenly my husband gave this word to me, Deuteronomy 8:2.
Så gav mannen min dette ordet til meg fra 4. Mosebok 8:2.
And he said, "The Lord is leading you to the wilderness to test you, to know you, to humble you, and know what was in your heart."
Så det stod det at det Gud han ledet deg ut I ørken for å teste det og ydmyke det og kjenne hva som I ditt hjerte.
And if you are a wife,
og hvis du en kone,
who is in that state of lowliest place.
Och du är I ett sånt lavt ställe.
Maybe you could imagine that I didn't receive the word of my husband.
Så kan du väl skönja att det tog emot det ordet från
min man. I fought him about that word.
Jag kämpade med han om det ordet.
And that when it was time for us to pray together as a husband and wife.
Så då när vi skulle be samman som man och kone.
Before we went to bed.
Før vi la oss.
I was just elbowing him.
Så bara stack jag albuen.
I don't want to pray with you.
Har inte lust att be med dig.
I am not going to pray with you.
Jag kämpar inte be med dig.
So he went to bed
så han la seg,
without us praying,
uten at man ba.
But I could not sleep.
Men jeg kunne ikke sove.
And in that place, I was just like, just thinking about what is going to happen if I harden my heart.
Så da tenkte jeg bare på hva som skjer da hvis jeg forherdet mitt hjerte.
Because I was resisting not just my husband, but I was resisting the word of the Lord that God has given to my husband for me.
For jeg motstod ikke bare min mann, men også det ordet som Gud hadde gitt til min mann.
And so I just suddenly I just woke up my husband and he said, "Can we just pray?"
Så da måtte til slutt vekke mannen min og si, "Kan vi be?"
I decided to soften my heart.
Jeg bestemte meg for å mykgjøre hjertet mitt.
And I said to the Lord Jesus.
Og jeg sa til Herren Jesus.
I don't know what purpose that you have for me in Norway.
Jeg vet ikke hva slags hensikt du har med meg I Norge.
I don't know the future that lies ahead of me.
Jeg vet ikke hva slags framtid som ligger framom.
I don't know how far I can go in this life.
Jeg vet ikke hvor langt jeg kan nå I dette livet.
I said, because before that prayer, actually, I said, I'm going to give up.
Før den bønnen så hadde
jeg sagt up everything. I said to the Lord, I just want to be this simple ordinary believer that gives my tithe and goes to church faithfully.
Så før den bønnen så sa jeg bare, jeg gir opp alt, jeg vil bare være en helt alminnelig troende som går til kyrkja.
And so I said, I am going to stop about this crazy hungry being hungry people before God.
Jeg skal bare slutte å være en sånn regal
sulten. I'm going to stop about all those crazy things.
Jeg skal slutte å snakke om alle disse gærne tingene.
If giving my life fully to the Lord brings me into this valley.
For hvis det å gi mitt liv fullt og helt til Gud bringer meg inn i denne
dalen. And so I said, I'm going to forget God about those things.
Så skal jeg bare glemme alt det som har vært.
And so when I was making that prayer,
så da når jeg ba,
Lord, even if I don't know what is going on,
at selv om jeg ikke vet hva som skjer,
I said, I choose to trust you.
Så velger jeg likevel å stole på det.
Even if I don't know my future, I choose to trust you.
Selv om jeg ikke kjenner fremtiden min, så velger jeg å stole på det.
Even I only see darkness in my life right now, I choose to trust you.
Selv om jeg bare ser mørke I livet mitt nå,
and
så vil jeg
tears
stole.
Just falling on my eyes.
Så vil jeg stole på det, og tårene falt fra øynene.
And then I was able to sleep.
Og da fikk jeg sove.
The following day,
dagen etterpå,
the Lord began to speak to me again.
Så begynte Gud å snakke til meg igjen.
And he said, Deuteronomy 8:2.
Så sa han fjerde Mosebok 8:2.
The same thing that my husband was giving to me the evening before.
Det samme som mannen min sa til meg dagen før.
And then I read, because I was 40 years old at that time.
Og så leste jeg det, da jeg var 40 år
gammel.
He
said, I brought you to the wilderness all these 40 years.
Så stod det at det, jeg tok det inn I ørkenen alle disse 40
you,
årene for,
to test you,
for å ydmyke det og teste
to know
det.
What was in your heart.
Og vite hva som I hjertet ditt.
And God suddenly scanned what is in my heart.
Og så viste Gud meg hva som var I hjertet
mitt. And one of the things, out of 10 things that Lord has highlighted to me, what's in my heart.
Og en av de 10 tingene som Gud har vist meg var I hjertet mitt.
The Lord gently spoke to me and he said,
og da talte Gud forsiktig til meg og sa,
you keep saying, Karen, that you lost your sense of joy.
Du sier, Karen, at du har mistet gledesfølelsen din.
Because I don't have ministry anymore.
Fordi du ikke har noen tjeneste lenger.
And then the Lord said, because your ministry became your idol.
Fordi at din tjeneste blir ditt, din avgud.
And so when I took your ministry away from you,
så når jeg tok vekk din tjeneste fra deg,
you had no sense of joy.
Så hadde du ingen glede.
Because you only were happy that you saw me perform for you.
Fordi du bare var glad for at du så at jeg gjorde noe for det.
And so when I took it away,
så da når jeg tok det vekk,
your joy was also taken away.
Så ble gleden også borte.
And so God led me into this scripture.
Så Gud han tok meg inn I dette skriftet.
When the disciples came to Jesus.
Der disiplene kom
til
Jesus.
And the disciples said, Jesus, even the demons submit to us.
Der disiplene sa, Jesus, til og med demonene, de bøyer seg for oss.
And then Jesus said, he was a little bit killjoy. Jesus was killjoy.
Da var Jesus litt sånn der partykiller.
Because he said, do not rejoice that you actually that the demons actually submit to you.
Så sa Jesus, ikke vær glad for at demonene bøyer seg for dere.
But rejoice that your names are written in heaven.
Men vær glad for at navnet dere står I himmelen.
And so God was saying, do not attach your joy and your value in anything because of what you see me doing for you.
Så Herren sa at ikke legg din verdi I noen ting som du ser at det gjør.
But the only and ultimate thing that you will be joyful and happy and valuable.
Men den eneste og endelige tingen som du skal være glad for og ha verdien I.
In life is because that you belong to me.
Er at du tilhører meg.
And so, and then the Lord also reminded me in that time.
Og på den tiden så minnet meg Gud meg også om.
And then he said to me, you know, Karen.
Du vet, Karen.
Last night when you told me that you don't want to do anything with this life that you have fully given yourself to me.
I går kveld når du sa at du ikke vil gjøre noe mer I dette livet som du har gitt til meg.
When you said you're going to give up in living a life for me.
Når du sa at du vil gi opp og leve et liv for meg.
He said it's like a divorce paper. God was so showing to me this. He was waving a paper.
Så viste han meg at det var som et sånn skilsmissebrev.
He said it was like a divorce paper that you were giving to me.
Det som du ga meg et skilsmissebrev.
That you want me to sign.
At som du vil at jeg skal undertegne.
My name on that divorce paper that you were signing.
At jeg skulle skrive mitt navn på det.
And then God spoke to me and he said.
Så sa Gud, talte
Gud til meg
tre ganger.
With the fierceness of his voice.
Med styrke I stemmen.
He spoke to me and he said.
Så talte han til meg og sa.
But I am not going to sign it.
At jeg kommer ikke til å undertegne skilsmissebrevet.
And when God gave that word to me.
Når Gud ga det ordet til meg.
I was just flat on the floor.
Så lå jeg flat på gulvet.
Because I realized there is a God who saved me from the enemies of my soul.
For da skjønte jeg at det var en Gud som frelste meg ifra min sjels fiender.
God was saving me from the evil of my own heart.
Han frelste meg fra det onde I mitt eget hjerte.
He had an encounter. I had an encounter.
Jeg fikk et møte der.
And since then,
og siden det,
I said, Lord, even if you restore me to ministry,
så sa jeg at Gud, til og med om du skulle gjenopprette meg til tjeneste,
even if you don't restore me to ministry,
og til og med ikke gjenopprette
meg til
tjeneste,
it would not matter to me.
Så skal det ikke være
avgjørende for meg. Because right
now
I am just the bride of Christ.
For nå, akkurat nå bare Guds brud.
I am just the child of God.
Bare Guds barn.
And you know the ending of Jacob's life.
Så på slutten til Jakobs liv.
Or in that encounter that he had.
Med det møte som han hadde.
Was in Genesis 35.
I første Mosebok 35.
The Lord was commissioning him to build an altar for God.
Så ga Gud han det oppdraget å bygge et alter for Gud.
It was a commissioning encounter.
Det var et oppdragsmøte.
The Lord was restoring him fully.
Gud gjenopprettet han fullt.
Because now God saw that he can trust Jacob.
For nå så Gud at han kunne stole på Jakob.
For the things that God will entrust to him.
For de tingene som Gud ville gi til han.
And so God is looking for those whom he can trust.
Så Gud han ser etter deg som han kan stole på.
That we can give our value and our worth only to the Lord.
At man kan gi våres verdi bare til Gud.
And in Psalm 24, it was described that Jacob is a generation that seeks God.
Og I Salme 24 så står det at Jakob en generasjon som søker Gud. La oss alle stå.
I just pray that the Lord has given you a stirring in your heart.
Bare ber at Gud har gitt deg en liten rørelse I hjertet.
For your need of your own encounter with God.
For et ditt eget møte med Gud.
Because we are lost without it.
Fordi at vi fortapt uten det.
And because he keeps longing.
Og fordi han fortsetter å lengte.
That we will live in a permanent encounter with God.
At vi kunne leve I et permanent møte med Gud.
That we will not live from our yesterday's encounter.
At vi ikke vil leve på gårsdagens møter.
But we will live in a constant encounter of who God is in our lives.
Men at vi vil leve I et konstant møte med Gud, hvem Gud I vårt liv.
And of who we are.
Og hvem vi
If you want to have that encounter, just come forward.
Hvis du vil ha det møtet, bare kom fram.
You can just, or maybe just stand your, raise your hands.
Bare stå der og rekke opp hånda.
And as maybe a worship team will play a piano or something.
Og kanskje lovsangsteamet vil spille litt.
Thank you, Lord. I pray that you would encounter us.
Ber om at du vil møte oss.
And that we will desire to encounter you.
Og at vi vil ønske å møte deg.
Thank you for your trust in us.
Takk for at du stoler på oss.
Thank you for changing us.
Takk for at du forandrer oss.
Thank you that you in your jealous love wants to transform us.
Tack för att du I din sjalu kärlek vill förvandla oss.
Thank you for the value that you have put on us.
Tack för den värdin som du har lagt på oss.
Of being your children,
av vara ditt barn,
and of being your bride,
vara din brud.
May we walk worthy of your calling.
Låt oss vara värdiga för ditt kall.
In Jesus name. If Jesus has not yet been a real God to you, you haven't encountered him yet, that he is your personal God, raise up your hand.
Hvis Jesus enda ikke har møtt deg som sin personlige Gud, da strekk opp hånda.
If you haven't received Jesus Christ as your Lord and Savior,
hvis du ikke har tatt imot Jesus som din Herre og Frelser,
and God has not become real to you yet,
eller Gud ikke har blitt ekte for deg enda,
just say, Jesus, I want to receive you.
Så bare si, Jesus, jeg vil ta imot deg.
Encounter me.
Møt meg.
Where I'm at.
Der jeg.
I want you to be my Lord.
Jeg vil at du skal være min Herre.
I want you to be my Savior.
Og min frelser.
I open my heart to you like Jacob.
Jeg vil gi mitt hjerte til deg, sånn som Jakob.
That I will give my life to you.
Og jeg vil gi mitt liv til deg.
And if you are already someone that has been and has encountered God in that way,
og hvis du allerede har møtt Gud på den måten,
but at one point you have lost in the way,
men du på et punkt har blitt litt
say to the Lord Jesus, here I am.
Så si til Herren at her jeg.
Just what like Jacob said, here I am.
Akkurat som Jakob sa, her jeg.
Encounter me.
Møt meg.
And I want to encounter you again.
Og da vil jeg møte deg.
That you will become the one that I live for.
At du kan bli den som jeg lever for.
That you will be the purpose of my life.
At du skal være hensikten med mitt liv.
That you will be the value in my life.
At du skal være verdien I mitt liv.
That you will be the only one who is worthy of my life.
At du skal være den eneste som verdig I mitt liv.
And maybe for some of you, you haven't encountered God the last few 3 months or 2 months.
Og kanskje noen ikke har hatt noe sånt møte med Gud de siste par
månedene. And you're still looking for a breakthrough in your life.
Og du fortsatt ser etter et gjennombrudd I livet.
God wants to encounter you.
Så vil Gud møte deg.
Just be in that place of desperation.
Bare vær I det desperate stedet.
Just like what I have encountered or what I have experienced.
Akkurat sånn som jeg har erfart det.
I was in the place of utter desperation.
Jeg var et sted du tar den ytterste desperation.
And God encountered me.
Og Gud han møtte meg.
Jesus, we thank you.
Gud, vi takker deg.
Thank you for your encounter.
Takk for dine møter.
Give us a fresh encounter of your love.
Gi oss et nytt møte med din kjærlighet.
Of your power.
Og din makt.
Of your grace,
og din nåde,
of your mercy,
og din nåde.
And maybe some of the family members you have needs an encounter.
Og kanskje du har familiemedlemmer som trenger et sånt møte.
Don't give up praying.
Ikke slutt å be.
Until God encounters them.
Til Gud møter deg.
Because the Lord is committed to encounter people just like us.
Fordi at Gud han overgitt til å møte folk
weak
som oss.
Weak and broken people.
Svake og brutte folk.
In our most destitute state,
I den mest ødelagte tilstanden,
God will encounter us.
Så vil Gud møte oss.
Amen.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. Night and day, let incense arise. Du fortjener alt.